uhleze ikhuleka njalo kuwe Nkosi noma kukuphi ubuhleni impilo yami kulesi sitha sami. Ngihleze ngikhuleka njalo kuwe Nkosi noma kunini ubuhleni impilo yami kulesi sitha sami. Ngakubiza Nkosi yami noma ngikhula baba ngisebenza mina ubuhleni impilo yami. Ngakubiza Nkosi yami noma ngikhula ngisebenza mina
Shango, be so good. Shango, be so good.